tekereza yaratugeneye kandi yaduhaye ititangira itugabira byose asira twandikira biti mutazayo binzira urukwandiko n'igitangaza ntabwo isi ndeba kure erega menya n'iby'ahazaza kiri muri ubu buzima kubacikanwa amateka muzi mana warakoze cyane simba nziyomba niyo njya
Bibiliya murikira ahacuze umwijima mera itabasa ibirenge byanjye nibiza sitara zakurya nyiriho ujye mbere ifunguro ry'umunsi fatiye runini uri ndeba kure
Bibiliya abacuze
umwijima mera itabasa ibirenge byanjye nibisasitara zakurya nyiriho ujye mbere ifunguro ry'umunsi umfatiye runini wino mbere umucyo Mera itabasa ibi birenge tenye nibiza sitara zakurya nyiriho uyu mberi fungura ry'umunsi umfatiye runini uri ndeba kure
ibibayobozina abacuse
ibibayobozina mera itabaza ibirenge tenye nibiza sitara zakurya nyiriho uyu mberi fungura ry'umunsi umfatiye runini winu mberi umucyo
ibibayobozina abacuse
ibibayobozina mera itabaza ibirenge tenye nibiza sitara zakurya